Hey. Hey. Shawty na kumma. Dlala izamkhe. Shawty na kuphenda. Na long song fail. Bona bazothela. Bazothinte. Hey, bazothinte. 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 Hey, bazothinte. Shawty na kuphenda.
Ngithanda imali impela futhi ngisazodela ngishaye izamkhe. Lapho ngimanza into eyi-trip idelela kekho zongitshela. Khipha imali impethu njalo iqonqele, ngicela ungikhokhele mfethu. Ungakufela izitha zodela noma bengathini kodwa ngiyakutshela. Shaye izamkhe kubhekeleke insimbi yomlungu upheleke khe. Naba bengidoubt-a dala amagwala wena ungangishiyi futhi usungabhiki ngoba ngiyakutshela. Futhi ngiyakucela ushaye izamkhe. Shaye izamkhe wedala ushaye izamkhe.
Shawty na kuphenda, na long song fail. Bona bazothela, bazothinte. Hayi bazothinte, bazothinte. Bazothinte, bazothinte. Bazothinte, hayi bazothinte. Shawty na kuphenda, bazothinte. Bazothinte, bazothinte.
Wafa, wafa. If these niggas ain't giving you a problem, you show me where you stay, you show me where you stay. Lover, lover. You got my love, you got my time. Go and make a bed, go and make a way. Lover, lover. You are the one, no number two. It's so good, me nang am shit. As for the bag as hell, but I'm the tag as hell. Ya babu bell, ya bell. You got COVID bell as hell. Usano gumpega. Nakuphenda
shawty na kumma. Dlala izamkhe. Shawty na kuphenda. Na long song fail. Bona bazothela. Bazothinte. Hayi bazothinte. 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 Hayi bazothinte. Shawty na kuphenda. Bazothinte.
Shawty like dlala izamkhe. Cover my page, busy ngestuff, ufuna ngilitaste. Zwakala nganele, baby my boo. Ufuna ngimchase, lona ngizomfenza ukala manele. Baby landela,
bese ngiyiqe ngayikhulumeli. Ngoba vele ayipheli, sondela like him, shawty izamkhe, ngibambelele. You my police when you pull up, I step around and dice, eh. Shawty, what you mean with a fat ass? Let me take a bite, eh. To that cake, let me take a slice, eh.